One and it takes no sex, it's no fire. No fire.
Dodo si dodo linavyo pita pita. Wana shanga linavyo tingishika eh. Wakiliona wanataka kushika. Jamani chuzilo, meliona chuzilo. One ni chuzilo, wana kuchuzilo.
Tujasikia watu abuza.
Mnataka watu kwa mpala.
Naam.
Basi saa.
Nalire.
Muze boss.